Omusani in the mix.
Omusani live in the mix.
Omusani on the mix.
Omusani live in the mix.
I'm a gentleman. I'm a gentleman. We healthy na kunywa get to my vitamins. Mgenge sipenda get to my vitamin. Don't go fresh. Na piga shower that don't get me fresh. Most bugas in nigga trash. Ata my skin tone high nigga raw. Shit, I like your mini skirt. Relax sipenda get to my shortcut. The moon na kana mimi the moon wanna go head to go set to go fresh. Cause when sweep, my chest now zip. Check it in my finger zip. When I'm being seen, nani anakuja gana nani kwa nani. Nasikia gana mpia gani ni kwa nini. Leo wewe umetunga kamini bila nini. Usiulize minini, usiulize minini. I'm a gentleman, yes I am. Nipate
baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini.
Yo, ladies and gentlemen, introducing Crash of the Gentleman. My damn one anipenda, oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. My man ni tuaga Crash, yeah, the Superman. Jiwa doto niko now, ni wa Superman. Nikiwa kwenye baba, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balan, baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, si ya dina kukatia. Bani kukupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, si ya dina kukatia. Bani kukupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking mama.
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
So isha ukama simu ocha. Unanitosha. Nakuhitaji daily. I can do without you love.
Kama simu ocha. Unanitosha. Nakuhitaji daily.
Me, patane na mimi. Hakuna tu wengine ni sisi wabili. Kwangu ni wa kwanza na siyo wa pili. Hiyo ndiyo form kwani iko nini. No threat at no bad boy and nobody come there. Truly she deserve when we call her my dear. When you're ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel you baby anytime, anywhere. Mimi na yeah, mimi mi na yeah. Mimi na yeah, mimi mi na yeah, yeah. She tell me nothing could I break her love. Never boy no way. Mimi mi na yeah, yeah. Mimi na yeah, mimi mi na yeah. Mimi na yeah, mimi mi na yeah, yeah. She tell me nothing could I break her love. Never boy no way. Mimi mi na yeah, yeah. My boy wangu siku hizi wana die. Mbona tukuoni siku hizi una time. Yo! Afadhali niambiwe sepa side sabu mini kona wewe. On top of the world in Doli, so baby me need you. Ukinipa tu nafasi baby utajiju. Basi watana nao waliona wivu sabu mini kona wewe. Mimina ye, mimina ye, mimina ye, mimina ye, ye. She tell me nothing could I break her love. Never quite know it. Mimina ye, ye, mimina ye.
Kupata we mdori kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichuguni mzigo na toroli. Adi nguo inataka pasuka. Msupu nye macho ya gorori. Rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie.
Oh my, oh my, I don't lie.
Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendora ya dunia, baya sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, mwe na weo.
Siseli
nabaki na kuna kuna.
Mama siseli
nabaki na kimunda.
Siseli
nabaki na kuna kuna.
Mama siseli.
Ananifanya na vino. Na baby you.
Omusani on the mix.
Omusani, live in the mix.
Jonjonjo, ni kuringisha jonjonjo. Baby jonjonjo, ni kuonyesha jonjonjo. Unanipa utamu sukari, maisha bila wewe sinoni silali. Benzi tumechumia juani, kesho tunalia kivulini. Maneno hayo wezi sisi kutopata, kwa jinsi penzi lako mini liba ngata. Kesho yetu ifane, isiwe kama chana. Awe pota kota, awe pota kota. For your love baby boo. Awe wata wata, awe wata wata.
Surrender. I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with and divide your devotion. Kila siku na kufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Chote utafanya, nitafuata, nitachora nane, ukichora saba. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender.
Oceany live in the mix.
Asanda, na wakijaribu kutulei asanda. Mungu mojo nitawapiga ngeta. Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer. Baka atamati uta.
DJ Demakuf aka Omusani in the mix is my name.
Nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. This comes from the deepest part of my heart.
The deepest part of my heart.
This comes from the empty hole in my soul.
The empty hole in my soul.
This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it.
Feel it.
This comes from the deepest part of my heart.
The deepest part of my heart.
This comes from the empty hole in my soul.
The empty hole in my soul.
This comes from the highest point.
Touch your soul, take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
Dema kufu!
Huh. Unaishi aje vi basic, nika kesho iko promise. Takuna era si tesi, napenda album ya chronic. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akidai shopping twende overseas. Meka mna gani kubwa let me show my keys. Zeka juu ya meza wone emblem jadinya. Shinski ndio stima wacha kenje nani.
Keep jogging, keep jogging.
The way I live.
niko high kama shule. Najua hapo ulikosha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Fry eloko nayo wacha kujikompea. Ule na mingi ndo naongezewa juu yake. Kumtu alisemanga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking. Yeah. Keep talking, keep talking.
DJ Demakuf aka Umzani in the mix is my name once again. It's all about Demakuf weekend starter. First thing first, I wanna say thank you for supporting the movement. On YouTube at Demakuf TV. And this is how we do each and every Friday. Support the movement on YouTube at Demakuf TV. Just in case you wanna be a professional DJ, Demakuf DJ Academy is the place to be. But for now, wacha tukaribishe weekend na style. Demakuf weekend
Hari kujina jenga mwili. Ayo yo. Aro, ro, ro, ro. leto afita bani mbwe mbwe Na ukileta ngori ngumi pweze Abani mbwe mbwe, abani mbwe Weta mbili mbili abani mbwe mbwe Wawili wawili leo ni mbwe mbwe Aroro na BNM ni mbwe mbwe Abani mbwe mbwe Piga kari Kulima sichagui jembe Ziko wangu wajani bebe Jipange ama tukupange Wacha kitu Wacha kitu shetani ya hepe Siyashu kileta mwenye kwe Apa ni shangwe tunambwe kwe Apa ni mwe kwe
Soka ni kosha, fundi aki ya mungu anajua adi ya nachosha Toto zinapiga bila kuonga Kyo janja sina kani chuna kama mboga Mbuka mikiti kwenye sofa Itanda chama love Mama hiyo taiti ulivo ijazaga Taratibu mama usije ukaichana Come closer, baby closer Oh mama take your closer Let's make love in a rover Inama kidogi dogi Fanya kauna biga deki Ayana Beki give me some cake Ayana God bless your mama Ayana hey, The way you move your waistline Ayana
Omusani
Za kwa maji Na kutegemea fundi machine Unipesa please Nimi mwazio kwako nimeka natia kambi Come here, make a chop your money, baby Come closer, baby, closer Ooh, baby, take your clothes off Let's make love in a rover
Inama kidogi dogi
Ayana
Fanya kauna biga deki
Ayana
Beki, give me some cake
Ayana
God bless your mama, Ayana
God bless my mama, mama
Africa nights and a cool rush And I remember you refused to kiss me And now you're using my toothbrush You say you think I talk too much That I'm not your type when you don't like the hype Cause your daddy is a preacher Now you're wearing my t-shirt And I don't want this night to end Before you know I love you I don't want this night to end Before you know I need you Na muda usini ishiye ni kwambie I love ya I don't want this night to end Before you know I need ya So I'ma keep it short and sweet DJ play the song on repeat Odi dance to the beat Apolipo kamata na feel so sweet Apolipo kamata na feel so sweet Short and sweet DJ play the song on repeat Odi dance to the beat Apolipo kamata na feel so sweet Apolipo kamata na feel so sweet
You wanna do the right thing, you find this too exciting Your friends tell you kudet mtuka mimi ni high risk Throw that shit behind me, come sit beside me If you got too much class then do me like assignments Please don't remind me of the bad times Your sugar sweet, your icy, but in my eye It shouldn't be so hard to make up your mind Just do it one time for the one time Itakwafeo kiparticipate Bilen mejito leo ngejonge appreciate Lighting intimate 1 plus 68 Usirasha tokitoka sai you'll still be late Tusiate chance ya kufeel regret How much higher than this can you ever get Any Mount Everest And by sunrise I'm gone I'm not here that long Keep it short and
sweet DJ play the song on repeat Odi yogi dance to the beat Apoli po kamata na feels Apoli po kamata na feels Short and sweet DJ play the song on repeat Odi yogi dance to the beat Apoli po kamata na feels
Nimempenda msichana Ewa kitonko Mirumona kwenye ndoto Usiku nikiwa geto Yewishi runda Kwetu ni dandora Kuna rusho makombora Na kumeja wakora Lakini jea na kupenda mapima.
She don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure. One day she leave me, and she find another guy who make her happier tonight. You need to magic, me cheese, me stalker, now come holler. When you make it, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Oh, maybe you're so insecure. I'm insecure. I'm so insecure. Musomanga message ukiniachia phone.
DJ Demakuf aka Omsani in the mix.
Never telling you about it. Yeah. Who and I swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. Talk about it.
Yeah, yeah.
Each and every Friday, pale kwa Demakuf TV.
Keep on easy, and your body is a movie, and I hope you feel the same.
This is how we start your weekend.
I'm insecure. I'm insecure. Baby, you're so insecure. I'm insecure.
We ain't got no time, si cruzaenda. We ain't got no time, si cruzaenda. 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 Si
cruzaenda. Si Ushanimaliza pekirize. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Wetu alisha kupenda. Wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda. Wetu alisha kupenda. Wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda.
Heart it please your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu yasa. Baby you're sweet like a pineapple.
Oh Kali, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah.
Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby, to my addiction I'll be here for a good time, yeah, a good time. I can stay for a long time,
yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right, I go turn around, baby. Let me know, baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
When sun's losing on the bed. Give me love, yeah. Do some love. One time for my baby love, yeah. Do some love.
Nimoni gusa bila kunikamata. Tulivendana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Nivo nigusa bila kunikamata. Tulive nana mama ni kama kapa. Changu chako mikasa sukasa. Girl you better than them. I see you baby, I feel you baby, I see you baby, even if you're not around. I see you baby, I feel you baby, I see you baby, even if you're not around. Umenishika umenishika mateka, zaidi yako sijaonaga. Umenishika umenishika mateka mihoi. Mzuri kama mdoli, unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
Risiti kila kitu mbili, hamejaa maalama kwenye mwili. bado yu aja kwangu kitandani akitaka tu banane anamlale anamlala na sio siri
sio hapa
anamlale anamlala wala fichi
sio hapa
niliambiwa kupenda atakuchiti hadhara niliambiwa kupenda atakusiri hadhara jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale jale 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 jale
like you can like you can like you can
Ile sidanganyi unasema mimi nadanganya utasikizaje masikio yako shaziba na macho yako yanaona vitu na kuna kitu nafanya hapo ndo tumefika na kuongelesha nkiona unaona niko guilty ya imata kitu nitasema ndani ya roho inaumizwa nasikia wivu nkiona wale wanapendana bila kushukushuku sana vile unataka kufanya fanya leo leo kana panda cheo cheo npande kana shuka basi nianze kutafuta stage ya
makufu
kama kapia mtani ya mini wane vile na kuchange ya mind
jaribu kundanganya kama wanijale kama wanijale jaribu kundanganya kama wanijale
nishinda loto
kama wanijale
kukupata mtoto basi wewe wanani niambie wanani
Beste yako ni hater, naona tutaki Ni mtiaji, itabidi umtiezi My hater, mwatafuta kashi mwishirano Umanzi ni mhandi anakakuitwa miano Mtore, mwambia potele Mwambie na kupenda itabidi azoe We ni mrembo, na kutamani Usikia wivu, lipenda mse wa kitani
Nobody can never take your place You know it's not gonna happen Cause I'm not an average type of latest While they try to hate me Baby, just tell me you got me And I forever stay true You won't ever see me on another man's rules Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu Hata wafanyeje uko stuck like glue
Ooh, umeshinda loto Kunipata mtoto
Wanani Niambie wanani Wanani Kama sio wangu Basi wewe wanani
Dem makufu
Niambie
Omusani in the mix
Wanani Kama sio wangu
Toto si toto Ni rojo rojo Apple of my eye na kuuma kimangoto Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo Ulimi sako wakupati putheri na mongo Mtoto ni mkia na metoka busia Kitaka posho mil mwana wefinta kushkia Ngupelekea murangu koko mwangi wairia Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto Yataki niende kazi wala taki niende soko Anaogopa siku moja mintatekwa na maso
Dema Kufu Weekend Starter
Nyoko nyoko
Dropping each and every Friday
Kukwanze.
Only on Dema Kufu TV
Post pale Insta utasem
Pale YouTube
Sinia wa rastu naifunga kimango
Basi wewe wanani Niambie wanani Wanani Kama sio wangu Basi wewe
Kama shisha Na kwa mfuko pesa zangu zimeisha Na yule waiter ananitisha Ati mabouncer atawaita
Na huyule mbado anaitisha Na mina shindo sasa venye nitazusha Tulipatana juzi kwenye Instagram Na miesta kitoma picha
Kita kuwa ngori Sikiza story Wacha kucheka ini ngori Nili muwacha bila story
Kofa mimi ni loya Kizungu tamu kama ile ya Lumumba Lakini ukweli mimi ni oka Nina dao biri mazeleo kulidoka Makajo wali nishika Hata ni bahati stenje bado sijafika Na huyu dem zake bado zijashika Muzinga tatu sasa zimekatika
Sikiza story Wacha kucheka hini ngori nilimuacha bila story.
Na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye wewe. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye wewe. Ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye wewe.
Songa
karibu yangu mami.
Wanifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the jet kwa hicho itisha happy.
Omusani live in the mix.
Tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha weef salo. After leo na wacha arbis na mavalo. Hauke kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vute wateza ni kama we kwa magnet. Ikata kwepeja hadi wa ipane.
Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo, apo tu, apo tu, apo tu, apo. Just usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Chane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani?
DJ Demakufu.
Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani. Hata rudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mbona mke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya. Oh ni wangu, huyo nasema ni wangu. Oh ni wangu, mwisho yataisha ni wangu.
Big shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabe ama champis. Weni mrazi bestezako ni masansi. Weni babi wezi bishana na janjis. In fact I blow my talking to us a lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's prey.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply to us a jangle. Chukwa isi kisindio champis. Champis.
Nah, bro, you ain't no champions. Champions, champions. You cannot be
them my kung fu.
Hell nah, you ain't no champions. Champions, champions. You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne. Wezi kuwa champis. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, bro.
Sisi ndio machampis.
To school together, thank.
And the vibe is vibing.
To tell that this I can't.
Make sure to follow me on YouTube at Demakuf TV.
The superstars in a country, so in actuality.
Just in case you wanna be a professional DJ.
Ain't no champion.
Demakuf DJ Academy is the place to be.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put them up, let's go.
Champion, 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 champion. You got me in another champion. Hell yeah, we got a champion. Champion, champion, champion. We got a champion.
It up slow. You a bad chicken, do you already know? Back to back, baby, you kill the show. Worldwide is international. Switch it up on them, heading on the low. Nobody messing with the flow. Stop. And you know she got a home. Worldwide is international. When you control me, control me. Oh, when you control, na na na. When you control me.
Worldwide is international.
Dimension. You got me in another dimension, why lie? Another dimension. You got me in another dimension, why lie? Dimension. You got me in another dimension, why lie? Another dimension. You got me in another dimension, why lie? You wanna ginger, yeah. If you wanna chill with a winner, pull up on a nika, nikuonyeshe maisha, yeah. Utahakikisha, usitofuliza. Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Sema tuanzie pari, ama tuende Tokyo. Can you control me, control me? Oh, when you control, na-na-na. When you control me.
Worldwide is international.
Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie? Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
Dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Why lie?
Kalishu nyumbani ya toka. Katiliona nafsi unahuru kumha.
hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liokupa itaniuma. Kumba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Lete wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipungo ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado nalipo. Jera tamani mkome nipelekizo mwenzio. Jera subiri lipone bado nalipo. Jera tamani mkome nipelekizo mwenzio.
Tafadhali Mola mwambie milele anichunge mimi nisijeza. Mashetani asinivamie. Chuki wivu tunakutesa. Linda kwako usiwasikie. Kwa nini hatuwezi zote kupenda? Hoi wenzangu acha niwaambie. Labda si sote nda wazimu. Labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu. Dunia mzima itakucheka. Wanaomba diliwe chai yangu sumu. Wabaki yao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu. Asa uwalibo nipenda. Una mahaya wana. Aya ya 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 ya. Aya wana wasi watu hawa. Aya ya 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 ya. Binadamu kageruka mnyama. Aya wana. Aya wana. Aya ya ya. Aya wana. Aya wana. Aya ya 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 ya. Tunaongezea nini bidii. Naro ya mwanadamu wetu shaki yaki. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for everybody. It's easy to see. Wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded? You wanna take from everyone. Money man society. Woni haya kuivunja familia. Amna utu ni kujifikiria. Tuwo hivi na nyamu wote mege ukaya. Why ya 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 ya. Aya wana wasi watu hawa. Aya ya 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 ya. Binadamu kageuka mnyama. Aya wani. Aya wani. Aya ya ya.
One, two. Maisha ni kama safari. Ni safari. Hakuna jua ikishu itakuwa. Najiangalia kwa kio. 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 Najiangalia kwa kio. Kio. Najiangalia kwa kio. 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 Najiangalia kwa kio. 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 Maisha ni kama safari. Na yangu isha ndoa nanga. Tuna siku mbili muhimu. Ya kuzaliwa na ya kuzama. Yangu ya kuzaliwa nishaijua.
bado ya kuzama toka duniani. Wanaongea sana na hawajui kule nimetoka, wakisema na didimia.
DJ Demakuf aka Umzani in the mix. From nothing to something. I wanna say thank you for supporting the movement bana. Yani safari jakuwa raisi.
Home of talents.
Umejaliwa roho ya upole, oh mama. Nachokwamba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha segene mnene, twangangana. Hata wakikunyosha ya kidole, wega dama. Basi chonde chonde aishoe, hata nikikosa usiondoke. Nakupenda leo mpaka shoke, na tukidondoka Mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one for me.
Oh mama, oh 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 oh.
Unanipa utulivu wa moyo, wala roho yako hainanga choyo. Kukuwacha ndanzaje, pendo kama lako ndapataje.
Girl I wanna have you by my side, the one who ring ding in my mind. Ukinitoke takuwaje, bila wewe ntafanyaje. My dear, naleta vibajia utafurahia. Najua meni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Wala waridi, na waya baridi. Tuvumiliane mama.
Usiondoke na kibidi, wenu tuna minosidi. Minakupenda sana, tusiendane mana.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kusho wakoza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani, usiki umeboeka. Ukiona memes, unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha. Utapewa hashtag, apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya, nusema asanti. Niye amelipa, naseme asanti badala ya muzaji eh. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tunamademi, peng, peng. Mamburi umabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tunamademi, peng, peng. Mamburi umabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail, uda nilituma, kwani haukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, huyo arudi. Mkenya kenda choo, naone kuna mtu. Badu watabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. lakini sherehe tunafika mapema
tena sana
na tunatetume tuweka karibu Kenya tuna tabia zetu tu karibu Kenya si Masai Mara tu tuna madem bang bang mamorio mabazeng lugha ya taifa ni sheng sheng karibu Kenya tuna madem bang bang mamorio mabazeng lugha ya taifa ni sheng sheng
ningekuona tena dunia mi amor ila nasije jenio sina la kuofa zine mapenzi ya dhati
hali yako naielewa wala usijali nimekubali hivyo wako nimeloa idhani nitaelea nikajisumia
masheri hata nafasi na sana yo baby my honey hata bado binatika yo jame
masheri hata nafasi na sana yo
Gakukute, Usanga Nechima Machakukute, Uchisanga Nochiwaka Simichakukute.
And everybody like this, everybody can go and come.
And everybody like this. We party till morning come.
Tutuka yomu vienda Weita walete vyo kunyaba saja venda Demu chansa bachireta Weita walete vyo kunyaba chala venda
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Zinyuma sinyo ni chanyuma You're such a beautiful woman
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Zinyuma sinyo ni chanyuma You're such a beautiful woman
I see you came to party.
Kama kawa kama dawa. If you drink, don't drive. Enjoy your weekend. See you again next Friday.